Yeah, yeah. Keep up for real top, how come she's a girl of the bomb, the land of Tanzania, the boy, the gang, Tamina. Papa, KGT, Shadida. Papa, woo, pop it in. Yeah.
Usiku silali, nashindwa kuamini, wala kuacha mwanzo weko wachia nini. Usiku silali, nashindwa kuamini, wala kuacha mwanzo weko wachia nini. Kama wale wema, wa kipindi kile, wafanya kama nguo na kuvaa nyingine. Bakara taratibu, kikosea sitakuadhibu.
Whatever they say, I'm top of the hot course, buckle in.
Aye,
holla, sing along.